kolunye futhi nami ngalunye awena ungumuntu chandwe ukolunye futhi nami ngalunye awena ungumuntu chandwe ukolunye futhi nami ngalunye awena Ushintsha abantu bakho Ushintsha nendlela zakho Usukhulile bona Ushintsha abantu bakho Ushintsha nendlela zakho Usukhulile bona Jandole ngalo Alukho lunye futhi nami Nalunika
Thank you.